zirese owechinyererenga bulijo kodi abeyo mirembe mirembe natulubadde owechinyererenga bulijo nine katale eriyobutama buweza bantu bange mukombe mbibatu nenyola kintu ebivudde mukati kusansoli mambirese waddenga ndudde sitanzi zeziwune mungule nyimbe era simanyi obuwagizi bwammwe mwasirya magombe mafayasi naye terikinyiiza ng'ababinzijukiza bulijjo mukala ataakulaba wajjukire vu ekanyanye wamuzeyishimbugwe ng'osula wansi kan'okufuna ak'okulyotawana mu gusaati n'okuwala engokerako hanga wenna n'akakooti akalinga akalinswa okenzikiriza najja bubisitanteredde ate gwagenda asaba buli omu mbeera nsirise ne munsokasooka mbavume so si kyenjagala naye anyigirize essa katonda ono kakinkolera ati alo nangubulamu kiba kiwedde segwaniza kwefuula kyesiri bwe lulikeera nga kyefuuse mulinda beera kyendi kirungi entondo sirina nanjogeddeko ekibi musanga n'enseka siteeka mwesibangako omukodo w'amagezi mwetereze neera neese byokuyiga kyole kokinziramu kiba kiwedde sente ani mukwano gwontegere nga wenkwagalira mpita muliye nkufune tasi kyama ekyo nnino kikweka kuwenjeza nzo nkoyezeera buli muntu lwe lutalo lwaliko kuyiga tukulinza tukoye nga ne bannaffe abamu bafudde bakutikka ku nfudu kikyatatuuka mbuulira akakuba okoyitira mu nfuba okuswama ensi kuteeze n'ekubulwa kyokka teriddakiika yali eyiseewo kebesikondayo most wanted alo bonna ekwekobera ompaddeyo okubazidoolo woteeka okumala ebizibu byange tolina mpisa ye weekweka otya ngaensi zirwana nga tokimanya azirwanya yeggwe sikulangira naye oyitiriza nnyo okwekweka nesimu n'ogyogibubira ate twankabadde tukukoonako nteka sebombi mpeereza kanamba mwana waffe obwavu bw'otusibyeko muko bukyuma kalantini kigwosibya taligwa natiyettima wamyumyulira kinga obwana bwaffe tebukyasoma buli waka butudde ontamu okukyala n'ojyomala kadde empawe kagaana okyaluka nga tonyeze na muntu laba amalala agakukirako amalala fabakumisi ng'ofubye nnyo tudaza isente sente sente gwe tukumisingalayo ofubye tudaza tukulinza tukoye nga ne bannaffe abamu bafudde bakutikka ku nfudu kikyatatuuka isente sente sente gwe tukumisingalayo ofubye tudaza tukulinza tukoye nga ne bannaffe abamu bafudde bakutikka ku nfudu kikyatatuuka bakeera n'amatumbi kyokka nga gwokimanyi tebajja kukuzuula eyankabadde n'ekisa ekibalabula nti amwe leero temujja kunfuna era mweddira eka lwaki okimanya nti nja kufa nga nkuwenja leero n'otandabula nti notatawaana abaali bateesa obasowaganyiza naawe bonna kwosize n'enkwa emitima gyaffe obwamalaaya buwagise mu bufumbo bwaffe tokyali mwesigwa tutabula yeggwe bakyala baffe bakeera mmaliiri okukuwenja abalabankanira eyokobulayi okyusizza n'obuwangwa bwa wano tosaaga kati abasajja be bafumbirwa ate byanninaffe byetunda ng'ebisibula ensi si kibyali yagadde naye yaleeno olaba abazadde basaddaka kweri baana baabwe sente 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 gwe bulira emize eno gy'osize mu bantu kale abanakuzuula n'abatakuzuule bulumi obungi oluusi n'okufa bafudde ababoodabooda abattu basiba babatta n'ennyanja neene n'abavubi baffe abantu bayingira amajeera ku kuwenja naku ya sente sasinga litiika abasawo abaganda bagudde ng'enserere mu nsi ne bannabbi ab'obulimbalimba isente sente sente gwe tukumisingalayo ofubye tudaza tukulinze tukoye nga ne bannaffe abamu bafudde bakutikka ku nfudu kikyatatuuka sente 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 gwe tukumisingalayo ofubye tudaza tukulinze tukoye nga ne bannaffe abamu bafudde bakutikka ku nfudu kikyatatuuka kati amagezi genkusalidde nnina okukwana saba okkirize ng'omulenzi wome ngenda okkulaga laavu jjajja wamu okwewuunya ngenda okkulaga laavu jjajja wamu okwewuunya nkwekuumira ennyo sijja kulalanga obudde bw'onjagaliramu nnina okukwata ne bw'otaagala nnina obashawa mbeere wa mize yakize kube wali obulidde singa onookkiriza okusaba kwange oli mulungi eyakiza abalungi bonna ng'omusaayi gwa dduniya yaffe ofaanana ng'eri envu ddala erikawa oli nnantalabika tozuulwazuulwa nsuulira omwoyo obe nga nzitidde ggwe mujja wange kati nkutte ludda kakulinda nsaba mmutuusize mbatanda by'obubaka bwange temunnabuddwali lunate kalungu yeggombolole wasibukaayi mbalinalo ekasanje gwe muluka gwange kyekyalo nkyogedde lunyeera tekikyuka ekinyerera ekiryanga gyenva ogamba otya nti wabi nga wavaayo asomesa kasitamu abava walungi mubba bantu muwoza nzaalwa kampala toyira nawugwa gwolinza aleeta tulye nnuswani obudde bw'omala owoza nzaalwa wali ewabakulize mba nnoonya ssente yava mu kyalo akajja obunaku maama keemanya mubeeyo bulungi abawagizi bange
Ah.